oh, 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 psycho.
Maluda.
Yeah.
Vicky Fonda.
Bado twa songa mbele. Yeah. I'm a go get I. Yeah. Baba twa kungoje.
Zana na mimi hata kuchenga amini usiamini hata kuchenga amini usiamini life ina dhiki wahuni na kiki sister vumilia weka zana na mimi hata kulinda amini usiamini hata kulinda amini usiamini yo na niko fiti nikisonga mbele Mungu umeni bless umenijaza tele shida nyingi lakini bado navumilia na nikisonga mine juu utanipea njia ha mziki mine juu italeta pay MCSK duma ganje bila kudelay yo na bless God na I gift na bila kukazana mine juu atanilift cheki kauna choma mei kauna toka jeri wengangana na mwishowe utafika bei wakuite weri watasema heri wange kusupport kama the real geri
kama mfai unahisi kama utadai it's not easy ujui why umefeel so many times una kitu cha kujidai wori 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 ya usije jishuku yora mighty wori ya gori 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 ya usije kutisha down let them wori ya alpha omega ako nawe akuwazia mambo mema yawe yawe
I'ma go get that.